Dunduka, Dunduka, Dunduka.
It's a Madonna beat.
Yeah. Dunduka, Dunduka, Dunduka. Monkey Panta, I be happy man, I panda. Okay, alright. Yeah, hey, hey, okay. Fade ame come, everything okay?
Ni yule kijana mbaya zaidi. Sijui kama kopi. Yamini nani mitaani woni ita
Big Man Bazu.
DJ Saffron.
Bazu, Big Man Bazu.
Ba 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 banjuka tu. Ba 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 banjuka tu.
Dunduka,
Dunduka,
Dunduka. Some Madonna beat.
Yeah. Dunduka, Dunduka, Dunduka. Monkey Panta, I be my be man, I panda na lima. Monkey Panta, I be my be man, I panda na lima. Na ikichapa jona dondoka, hey, dondoka, dondoka, hey. Dondoka, hey, dondoka, dondoka, hey.
Yeah, na santi ya punda una mateke. Nikikuna uta umota na stete. Wavevejo ziki bundi mska kokote. Ode bendo izo daba zitokote. Anadai kona sija bonge mato penalty ndizi na pandaka ni mato this come fast name stone and the cock up my girls busy wanna ball flip come back
monkey pata I be my be man I panda na lima monkey pata I be man I panda na lima na ikichapa jona dondoka eh dondoka dondoka eh dondoka eh dondoka dondoka eh
sikiza kuna dudu na mibeba Ndani ya bukla zita tesa Kile kana kata kata tepangwa Sito na kwa jiko kata tendwa Bla kuliku jangwa na stingo ikatubambwa Tuka patangwa na tanzi anatupanga Aka tupanga joki anapatia nanga Ata makase ali wapatia nanga
Nankipata naipima pima naipanda na lima Nankipata naipima pima naipanda na lima Naikichapa jona dondoka hey, dondoka dondoka hey.
Maringi, anapiga shot na cha alama ya kidi Nata piga noise daro ataka ni piri Upiga noise daro nataka papiri Ata kutamao double my therapy Inajua umeiva jo kaki nyaro na as umebeba jo kaki bantu
Nanki pata naipima pima naipanda na lima Nanki pata naipima pima naipanda na lima Naikichapa jona dondoka eri dondoka dondoka
Ya hudem nilimpata kewa Nikienda kutoa loka likuwa fine figure Ana kaka chupa kuchacho na marif Nika sema ntupe luga kujibonga kama man Nika offer kwa drink bila ye kukata akajibu
Yeah, but I only take Hennessy
Kama bazu kujichacha nika buy hiyo drink Dogo dogo mistari nika anza kuzitupa Akiflatu na mimi oh my Siku jua likuwa na mtu mavidevu na viding Zilikam lakini kitu jamo Odem alikuwa tundenga na hiyo na ntisa
Tere tere ey tere tere ey Tere, tere, siya Nikimuona nasikia kuteleza Nikimuona nasikia kuteleza Tere, 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 siya Nikimuona nasikia kuteleza Nikimuona nasikia kuteleza
Kuna meninoki kama kiguna njia Na vile menidedu dada ni mini mesia Na kuna venya mejibeba kuliko dunia Na dora kama chombo nikizama kagunia Kumfanya miujiza kaza Jeremia Kumpanda chini kumride kangamia Waza kini digi nasikia kupandisia Kushoto kulia fisi wakiangalia Dere dere ye upenda nganderere Nyuma mbele ni gonye kakadere Paka matedeleze ni ngoe izo pembe Ni chome kama ini ni tere mshena sembe
Tere 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 siya Nikimuona nasikia kuteleza Nikimuona nasikia kuteleza Tere tere
Napenda zako simple simple
Sweet sweet ati njo karibu nami Nikupe pendi wako nipige kambi Mimi na kuenzi bila wezi juwezi Mapenzi si watatu kutubali ni ya wawili. Ukiwa mbali mpenzi na dondokwa na machozi. Usinipe ejeki, usinipe atipeki. Njoo kwangu ma unipe malavidavi. Wewe ni daktari, njoo unitibu nisipate maumivu. Wangu tabibu, kwangu usafika na kwambia karibu. Njoo kwangu ma nikushike taratibu bila aibu. Ndio manake
napenda nyaro zako simple.
Ndio manake
uko simple. Napenda nyaro zako simple.
Ndio manake
na sasa niko moto. Niko wako mpenzi.
Ndio manake
ninakupenda seriosa. Weza mtoto anatesa. Tesa mtoto anaweza. Weza mtoto anatesa. Kwanza tulia na usikize. Mini headmaster maswali usulize. Hapa ni kuandika kalamu hadiishe. 30 cm na rula siupime. Vile inawashwa ni kama Bunsen banner. Forms at iteration, equation ni balance. Me plus you na beshte yako ikiweza. Na itaji tractor juu vile nimebeba. Oh yeah. Handle the thing. Me handle the thing. Oh yeah. Control the thing. Me control the thing. Weza, we, we, weza. Mtoto anatesa. Te, te, tesa. Mtoto anaweza. We, we, weza. Mtoto anatesa. Te, te, tesa.
Yo, na flyover buda nikipita na sengenge. Ma leftover chura tuliwachia masenge. Team ni mjanki upenda kucheza reggae. Yo pandisi ya topa kinikwa na dunga ndege. Na niko payesa nikikata machesa. Kusiri na maria mbis ngeus kama chweza. Una kulegeza, shikilia meza. Napenda ukienda jini juu ukicheza. Waza ukianika misi juu kupembeleza. Na chapa na toa ndani kama Mpesa. Biguni ya 310 na panda kakanyari. Misi juu kufuliza mina cheza na mshwari.
We, weza. Mtoto anatesa. Te, te, tesa. Mtoto anaweza. We,
number
we,
one DJ.
Weza.
Mtoto
anatesa. Te, te, tesa.
Hey, itisha mzinga bana ziki come to Rory. Hakuna idha youth man we to Rory. Oldie kabisa to Rory, to Rory. Meda ofisi turorie, turorie. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Simama kwa migu, rusha mikono juu. Nakangoma kama unaisanza tuku banju. Usha gibuka umeshika tu ukuta. Cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta. Ona vile nyuma umejaza tu mauta. Mii kwenye mkono adi mdomo niko luta. Kama zimeshika tu wakuna wachilia. Mademo wakika mtuna wapandili. Yesterday yetu be tumegaramia. Chiki masa tumesha chelewa. Sasa nani ata drive na tumesha lewa. Hebu chunga ama demo na weza kupora. Ju wengi wa ukondani ni wako. Chiki sasa tuzime nice. Iyo glass yangu niongeze zile ice. Na juo nitabliki toka sasa mpaka night.
Itisha mzinga bana ziki come to Rory. Hakuna idha youth man we to Rory. Oldie kabisa to Rory, to Rory. Meda ofisi to Rory, to Rory. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam.
Shuka, shuka,
shuka. Shuka na madam, shuka na madam.
Odo wa muranga amekam turorie. Makeg zikiisha mbura tina turorie. Tuki mix na kindogu zitugurokie. Mina katabiko adimuni kurorie. Kama dhudha iko fiti mina riada. Na kaitabidi minta city adiwada. Kima huru toa kutu adinki wajaba. Nyore mia bwana tambu wala wama.
Itisha mzinga bana zikikam turorie. Hakuna idha youth man. We turorie, oldi kabisa turorie, turorie. Meda ofisi turorie, turorie. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam.
Little beach, Mr. 808.
I need a sanitizer. Make a sanitizer.
Corona virus.
Na 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 na.
Corona virus.
Na 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 na. I need a sanitizer.
Corona virus.
No, 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 no.
Corona virus.
No, 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 no. It's a killer, it's a world pandemic. It's a world pandemic. Kamishika hadi wengi tumepanic. Wengi tumepanic. Social distance, just somebody. Kama kuwasha sanitize nare. Wapenda na quarantine one time. Baki ndani ndani, kisha washe nare.
Get it real.
I need a sanitizer.
Get it real.
Me
washanda vichoni mijezo tanda ninapenda boy anaitwa Marcus Lucas juu hata akipass baini ka ana Marcus na akiluk back ni ka ana Lucas tutaona real za kodi ana real and carry carry niko kange mimi na sinyeri mimi na carry carry from Derek Derek yoni bonda ka corona miss Terry Terry jona chemistry mafua sanitizer kubukua ni laana si unajua
Rayangu safi mi washa tuna omo Na lengo chafu fatuma we are normal Demi yangu classics mkamba ni oromo Buda ametosha inki chaka ya oromo Staki njoki kusako everybody Staki muende kusako everybody Staki atino kusako everybody Staki shiro kusako everybody Nipe bairo kuna form Staki pesa kani loan Demi cherry mini tom Big up motif yani don
Nimeidisha kuspita jenda na badilisha Nasikia bado kuna mbogi bado wajaridhika Mkisikiza mnafaku wa mapafu kuruka Misi chizi na sikufichi sezi taka kudunda Cheki, misi na macha chineza tishika Kona taka beef, leta tutapika na kuka Toke bash tu cheki bilu na kuja na kupa Jumali na pita labda pita tukiburuka The my reason every time me a pint Chacha girl wa mipeni ponde side Nimeidisha kuspita jenda na badilisha Nasikia bado kuna mbogi bado wajaridhika Nimeidisha kuspita jenda na badilisha Nasikia bado kuna mbogi bado wajaridhika Mkisikiza mnafaku wa mapafu kuruka Misi chizi na sikufichi sezi taka kudunda Cheki, misi na macha chineza tishika Kona taka beef, leta tutapika na kuka Toke bash tu cheki bilo na kuga na pupa Jumali na pita labda pite tukiburuka The my reason every time me a fine Chacha girl when me bend it on the side Them a rat, masaka like a slasher Them a cut all the time for me back Him a slash it when me love, call me love road boy Me go move it on around stove Defense force, you go stash it, it's a whole lot But it drops on
Anybody can get it
Foto moto Inaleta ndoto moto Foto moto Moto Foto moto
Sir Frank.
Photo moto, inaleta ndoto moto. Photo moto, moto to. Photo moto, inaleta ndoto moto. Photo moto, moto to.
Alejandro,
Noti.
Tunajua wewe ni ndoto. Nikicheki hizo foto zako zinanipea mandoto. Toto Noti unanichanganya na uta usiku ukinifanyaga. Yeah, ukinikanyaga utanipenda ka boy la makaranga.
Sinyamu, Alejandro, you have a visitor.
It's not a flaw.
Amekambila ngoda na nyonginyo.
Amekambila ngoda na nyonginyo.
Basi sawa, tukandane, tumizane, tufinyane. Niko na first kit, iko na funnel.
Notes zangu ziko KBC channel.
Photo moto, inaleta ndoto moto. Photo moto, moto to. Photo moto, inaleta ndoto moto. Photo moto, moto to. Pata verified account, utapata more likes without a doubt. Watasema uko after fame, yo si clout. Arimis is your best friend, say a drought.
Kuja leta form, niko na mandom, kijani niko solo. Kuja leta form, niko na mandom, kijani niko solo. Nanuki ya kolon.
Noti the flow umekuja kutaka.
Chief inspector umekuja kuchapa. Quarantine, quarantine.
Kondiko zimeisha hadi kwa canteen. Vaite, mwona jua kote. Niko na picha zake akipigwa ndole.
Choche aibu za kudenya na kwa choche. Basta rhymes alipatika nyole.
Photo moto, inaleta ndoto moto. Photo moto, moto to.
Japo moto, inataka supu moto. Japo moto, moto to. Japo moto, inataka supu moto. Japo moto, moto to. Mama Shiro, unajua we ni chief chef.
Kweli.
Nikicheki hizo chapo zako zinanipea manja tu. Chapati zako zinanichanganya. Na uta usiku nikizikulanga.
Ukizikulanga?
E, nikizikulanga. Nazipenda vile napenda nyama karanga. Naitwa Dogo, Mama Shiro, uko na visitor.
Nani huyo?
Ameleta avocado na kijiko.
Ameleta avocado na kijiko?
Sini sawa, tusinyimane. Tugawane na tukule. Niko na pilipili hapa kwenye pocket.
Chapo zangu si ni tamu mjibambe.
Chapo moto, inataka supu moto. Chapo moto, moto to. Chapo moto, inataka supu moto. Chapo moto, moto.
That girl, she a bird and she know. Check it villa many marda shiro.
Shiro.
Like a slave body girl, yeah she go.
Yeah, she go.
Dogo dogo baby, kakinyonga. Mina penda vile haga inasonga. On the floor kwanza ibiti kigonga. No life fine girl umeni roga. Ume stand kama tatu tuza ronga. Na kubeba everywhere mindo donda. Wacha kubonda, tunawatoka. Wana choka, wana baki waki slim waki konda. Wasikia tu ma ouch tu vidonda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Pewa makali wanatoa mbaka njeve. Tari 4 tunakujanga na rende. Boy vupa tunagwash na bireza. Big tune kwenye club wanacheza.
Toka chao hadi doni na wabeba mbao mbao. How how na wabeba hadi how. Now now juju kakarao.
DJ Safra
yo tuwashe angalau. Nina heshma so sipendi madhalao. Yeye na yeye hadi tutoe njeve. Toza bila bell tumebeba mizigo kama mama wakikomba wa. I swear nikimcheki mina melt na. Ako aware leo siku nitachesa. No fear juu nimejibeba masidis kama DJ. No sweat usiku bila vest no dress. Game pole pole kama chess. Na after that nda kubeba kila place. Queen na crown when you empress. Pesa mingi nimebeba ni kuimpress. Nina interest kwako nisha wabebe, invest.
Skilo wabebe wasikia. Wabebe skilo wabebe wasikia. Wabebe skilo wabebe wasikia. Wabebe skilo wabebe wasikia.
ni Maybelline, ni Alejandro ntakusaidia Adeline. Mulisema kutakuwa na offer juzi, ati mutafanya nikae kama chungli, ati mutafanya nikae Italian wa azuri, ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli, ati pata pesa ndo tajua mana sabuni, usipake foundation ukana vumbi. Kuna dame ana changa changa, ana buy makeup ya kupaka paka, kuku kuku manga manga, turi turi dara dara.
Zero rainbow ni makeup, ni makeup. Zero rainbow ni makeup, ni makeup. Si urembo ni makeup, ni makeup. Si urembo ni makeup. Siri yangu when I wake up, I wake up. Siri yake when she wake up, ni makeup. Atoti mascara, lipstick imekaukia kwa sigara, crop top umebaya pasngara, swara swara mina kwara. Demuto maziwa na kulagi nyasi, wazi wazi uneza chua kana wasi wasi, nika rembo kana piga mpaka nyole basi, side chick ndo wacha lipstick kwa shati. Zero rembo ni makeup, ni makeup. Zero rembo ni makeup, ni makeup. Zero rembo ni makeup.
Chunga sana hapo utatekwa mami, si atina chocho utatekwa utati, ngoma noma ni debazenga dadi, naifanya vi easy rahisi nani, easy kama do re mi, do re mi, do re mi, do re mi, easy kama do re mi, do re mi, do re mi, do re mi. E-O-U, bido waga bad boy tangu class 2, nikiwa form 2, nitekana kwa loop, insi atanipea panuati niyoshe staff room, jaribu vile utaeza boro usidose mapema, alafu after mechi usike kitong kwa meza, kecha ni mabati basi kelele sidaki, fimbo jo mzito hata itoshei kwa kaki, vile ngome inachuna, wache isonge karuma, moshi ndani ya medula, kasi fila saunya, kani ganji misi nasi ntakuteka tunaluga, kani sura wehuna jo misi jali ntakukumba, tingiza yotako dogo dogo na doido, landia tinge keja ntaku ingiza tana diro, breeder, utero wa kenyamu na mastingo, yoni nyonya sana menigoza big stingo. Chiwa sana hapo utatekwa mami, si atina chocho utatekwa utati, ngoma noma ni debazenga dadi, naifanya vi easy rahisi nani, easy kama do re mi, do re mi, do re mi, do re mi, easy kama do re mi, do re mi, do re mi, do re mi.
Nilianza nikiwa class 2, nilianza kutumia madre F2, pigia Jet Li, pigia Jackie Chan bana, wambie leo tuna mbugi ya kurombo sana. Wacha ni kulambe lambe, wacha ni kukembe kembe, Alejandro, Morio, Anzenza,
DJ Safra,
kwa kutunda ni Avera, 69, missionary na whichever, whatever, however, and whenever. Mini fisi na surumi ata kilema, ngwati na icheki ndani ya cinema, najua safe days zako za kalenda, come, come, ebu mwaka tena, nilikuwa jigalo time ya Mandela, Alejandro. Yo, Zadi Fatela.
Chunga sana hapo utatekwa mami, si atina chocho utatekwa utati, koma noma ni deba zenga dadi, naifanya vi easy rahisi.
Yeah. Now, easy now,
dure,
now, now, share this.
Dure, yeah. Izi mitawa uniita, adi wazing na mapengu nita, step out all eyes on, yeah. Yani fresh to the bone mini, wazing na mapengu nita, step out all eyes on, Zenga dadi yoni tetoli ya kibuda, so bani ya pewe red katko grao na wachuja, vile na vuma na sijaguza gadumba, wakisema brida siyo star yoni ruma, painting beside me, yoshindaga TikTok alisare IG, wazing up town downtown udai mi, washika na mabig tune hini ya motif sikosi, kwa drama na kilaita kwa pori, kukiwasha na kumiliki waloni. Boss man najua mabigi sioki, walikeja zao ndani kuna hosi. Juni bigi, msupa na mchizisha na makwiki, kutoka ruki nisha keuka MVP, iko nini acha nizidi kuzidi. Bazuni kuhizi mitawa uniita, adi wazing na mapengu nita, step out all eyes on, yeah. Yani fresh to the bone mini, wazing na mapengu nita.
Yeah, kumbosho ni narwabe mbele nyuma, na bado inafani fikironga, niko railways buda ni menuna, na jaribu kusikiza madonda, fresh keja amende ataki skuma, amechoka na nguo za Gikomba, karanja kuna dona fa kutuma,
niweke kwa inamba buda boss. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Na tumepia na ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Manze form siyo poa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Usisahau ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Gabe, tuma kitu. Hey, yo, all I do is swing kama Khalid ama Usman Kamaru. Headbutt but singiangi booth na manyaru. Leo ni range stack in nooks ya Subaru. Mi bazenga swag na pigianga loop ya gumbaru. Don't fake it upper, amen ni mungu. Ikitu wanga ni tamu but again ni uchungu. I remember wanting to work for NTV. But maybe pia mininge chujo kama Ken Mijungu. But mini rapper na wapeleka na rien. Na kama shini mi yu endesha manyien. Yesu ni baba stack imezesha jachien. Yes bana inachuna tukiveveka na bien. Atujanza juzi ni luge ya zamani. Jeshi yangu ya bangi huivuta hadharani. So ambie ni OG ya mifika na ni rumba ya Kayole. Isi rumba ya Japani, let's go. Kombosho ni narwabe mbele nyuma. Mbado inafani fikironga. Niko railways buda ni menuna. Najaribu kusikiza madonda. Fresh keja amende ataki skuma. Amechoka na nguo za Gikomba. Karanja kuna dona fa kutuma. Niweke kwa inamba buda boss. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu.
DJ Safran.
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Manze form sipo wa tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Sista hapi ya kutu wa tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Gabe, tuma kitu. Eyo nina issues kadhaa mefiche paparazi rada. Na usinite brayo, afadhali papa. Umolo toka bondo, hapo shwari kaka. After nipate mjune libidi nisare fuaka. Na sijai yogopa kuwa na enemies. But after God the only thing I fear ni feminists. I hope I don't get cursed for that. Don't be surprised mukiambiwa this verse is swag. Either way niko wera sizi choka ni chekwe. Niko hapa niko kule buda mboka ni mbekse. Kakamega huli tangasha mola shikwekwe. Juka for me na keroma then I'm always interested. Kuna dili na Ivana ikijipa nda kusho. Bereka iyo luga uko eni lipe sangu do. Ini language ya mabroko tuwa kutoka. Ukislay kisochorea kutuwa nishana kama nye uchekeshi. Bombo clap. Mbosho ni narwabe mbele nyuma. Sina pesa. Na bad inafani fikironga. Niko railways buda ni menuna. Najaribu kusikiza madonda. Fresh keja amende ataki skuma. Amechoka na nguo za Gikomba. Karanja kuna dona fa kutuma. Niweke kwa inamba buda boss. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Na tumepia na ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Mazefu mba, tuma kitu.
Tanyo
Magic yeah. End on the beat.
Them walk at home, vidole kwa com. Sikile time akitepa na search pond. Condon, madis and dom. Kutazi washa dim dream.
Hip hop, hip hop. Tifonya ngoma zote mbaka hip hop. Nashiko, wakerito. Si watele tufonya singa TikTok. TikTok babe, TikTok. Si watele tufonya singa TikTok. TikTok babe,
we came
from the bottom. Dile enzi za mabeli bottom. Nishiko, atyo tuko. No dika lad Kenya bottom. Kako TikTok, kaki dosho. Na kile time ka utak mboso. Niko rito, diwa kyo mpito. Na pinya patulia isi dildo. Na mwaka te arepi kwe kusnili chimba. Nina kaflata ya sina presha lijidunga. Na hizi atya ni za Gikomba ni mtumba. Kunda ni kako ya venye nguna ana wika. Jororie,
number one DJ,
Oria Veduda,
DJ Safra,
Jororie, Turiko Sawa, Tutusko Sawa, Jururina Mako Sawa.
Hip hop, hip hop, sifonya ngoma zote mbaka hip hop, nashiko, wakerito. Si watele tufanya singa TikTok. TikTok babe, TikTok. Si watele tufanya singa TikTok. TikTok babe, TikTok. Si watele tufanya singa TikTok.
Leo niko jing na minkatsia. Ole aki inama neza mpansia. Atamu iko hapa nda kumalsia. Kuna dima pendi do she say about ear. Handwork, C-form. Na eza nyora njuti sari kwa iflow. Nduru, ndani ya tiplo. Na leo ni lazima lambe lilo. Still talk, cheap hoes. Imagine na kikota jia dildo. Jiggle, singa nginyo. Wakitambia tezana na maminyo. DJ pull up, chiki chiki bla. Chiki 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 bla bla. DJ pull up, chiki chiki bla. Chiki 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 bla bla. Hip hop, hip hop. Sifonya ngoma zote mbaka hip hop. Na shiko, wakerito. Si watele tu.
Mina jua, tiwe unanijua. Kana jua, sinajua ni kushua. Kemoda, chama mo.
are the ones and
mina jua ati we unanijua mina jua ati we unanijua kana trust unajua ni kushua kemoda chama moja machua na kulike kwa line na ninajua unajua mapema mapema very fast mapema mapema very fast mapema mapema very fast mapema mapema very fast
mapema modo mindo kemoda jo
zibazo mindo bazenga ya
unajua hii mtaa mindo kusema jo
wacha machota unatatisha ya
mini Cristiano ka Ronaldo sichezi vimesi
kama gavana wa bado ruki kasina unaruka kipetero kiyesu
nakata history kana kata na kisu jumi upenda magoshodo na blend konyagi na kavodo
kemoda kenani reke modo zina nice kama devo aga dondo
kami ni Samson nyo ni Delilah
mamekunasa kama Raila
kicho nyanya zimerate macho kam China
kona kina minor na mademo fina
mapema mapema very fast
mina jua ati we unanijua kani trust unajua ni kushua kemoda chama mocha machua na kulai kwa lai na ninajua unajua mapema mapema very fast mapema mapema very fast mapema mapema very fast mapema mapema very fast
mapema ninataka kukemba nimeshindwa kusema nimate nyuma ya hema bro
na jaba nimeshindwa kutema tatoka na tatema cheki venye na hema bro
na tena ye ni bibi ya onze vono unajua sailors walipita na yeye bro
mapenzi na enzi kishenzi sichezi kitenzi malezi huwezi bro
na mechi ni Messi na pasi kumesi kijana mwapesi na boli ndo kesi
mapema very fast
he movie endo cast
midogi endo cut
sitranda gireba
mapema mapema very fast
mina jua ati we unanijua kani trust unajua ni kushua kimoda chama mocha machua na kulai kwa line na ninajua unajua mapema mapema very fast mapema mapema very fast mapema mapema very fast mapema mapema very fast mapema mapema very fast
du da ikona
ya bro upyo uneza nifuata ni follow minjo kadi hapa minjo queen kwa hivye minjo jimna taka queen be machine na sale kama bata njini mratim minjo wine hapa hindyo routine ina ni guide sasa minjo na fili ni hit song bana ongeza volume wacha minjo mkubambe kona kinyaru hapa huku ni kabambe alafu nko in love na chali mkambe sani kachain katambe mange uzwa shandwe izo paka zikande jana yo kitu from Monday to Sunday toa yo kutu ndio rungu ingare leta yo dudu nataka nkukande du da nikona du da do you have du da du da du da nikona du da
Watrangi makata chura baki heru wenki na toto Poko winki mteke wiki gizani Pige miti titi titi piki kiki kiti Pinji linki mitini kingi kingi zigi zigi mitini Pingi mini piki 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 pongi Cheki doki kashoti piga koki
Chain ori ori niko kori kori Fuko pori pori ndio nimejaza kama kori Ame shika kutu siya naka fori fori Shika tori tori chezi ya doli doli Teka msupa ana mabui bui Unastuka nimekuteka Kana unijui jui Unataka singo flani za magui gui Kana swara kuja area nina chui chui
Inauma, but itabitu zoe
Nasema damn digi digi many team weekendi Come hivi hivi tuji kill vi deadly Sema damn digi digi many team weekendi Come hivi hivi tuji kill vi deadly Chucky Si dharao chapa na nina tao Si dharao chapa na nina tao Si dharao chapa na nina tao Si dharao chapa na nina tao
Nakata wapani Nijifry liva josi jamanga mi Nikuririma nikiivamale Nikiririma na balas nangale Biga diva dimba kitambia bale Juma kiki ujipa Pakitani na male Na sita 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 ni na makakarin Iza mefuti sita kivuwa dangar Kitanka kegi dadi jam na kunywa Ni tam tam cheki have some kunywa Kahanjam kaki kami na kiuwa Bongi small kama shimo ya mapua
DJ Safran
Odi wa muranga wanadai niwe wao Mademo na wanyoroshia kwanza kwao Ikuzoni misi tutu kaza mao Na cheki zao zimesaka kama toche zao Na hivi ndo mingi ya stay tone na kajaba Na hivi ndo micheza longo na wamari mada shosho manguru ana desji kawada na zake zimeshika asha meza kajaba
nasema dam dege dege mele team weekend come me vivi tuji kill vi deadly sema dam dege dege mele team weekend come me vivi tuji kill vi deadly chake zidarao chapana ni natao zidarao chapana ni natao zidarao chapana ni natao
nani ex gana dex nani ex gana dex nani ex nani ex nani ex nani ex nani ex nani ex gana dex with the best nani ex nani ex gana dex ni ka pet nani ex gana dex gana dex nani
Now hear this.
Military mina vibe na gun shot tano tano ndo divunje record ya pack. Leo umepatana na Skyva baju under pass. Exam bad man me fly na shash kwa bash. Me kill makamori na fast kwa church. Miraculously jai fail. Heights zangu hai unaweza potea na plane camouflage jo kidogo kiringa utagongwa. Na si slab maybe babuti za kichwa na timba. Tanyimaje jo girimba. Wezi come then you go kama bolo ajashiba. Tanyimaje jo girimba. Tanyimaje jo girimba. Tanyimaje jo girimba. Wezi come then you go kama bolo ajashiba. Tanyimaje jo girimba.
Nani ex Canada ni mute best. Nani ex Canada ni kape. Nani ex Canada ni mute best. Nani ex, nani ex, nani ex, nani ex, nani ex Canada ni mute best. Nani ex Canada ni kape. Nani ex Canada ni mute best. Nani ex, nani ex, nani ex.
Nani ex anataka tu finesse. Anataka kunipanga titurudie kudet. Anataka kunifanya nika mimi ndo kibet. Jumchezo mi ucheza pona bina nisaka. Takwa na faka ili niweka kiraka. Tisiturudia ni papa bado na kutaka. Nifanye takataka na saya na nisaka. Mchapi haiwezi kuna vile ata nipata ex.
Sini ex muka pigia gama usiku. Na bada nitua teska ujifanya mutulivu. Na kaba yaga crest ndo kapunguze momiku. Kwa shindaka kwa chest after kasha usha rungu. Ningoto na ndugu akidonda ndugu vurugu kadeila na bado na nisaka. Nasikiaga tufu nunu ati bado na nitaka. It will fika end adi message usi send. Nimechoka kupretend.
Nani ex Canada ni mute best. Nani ex Canada ni kapek. Nani ex Canada ni mute best. Nani ex, nani ex, nani ex, nani ex.
Chila China man, team swat. Adi choko shrada gani.
Mpenda mpenda.
Nani
msichana moja.
Nani
mwe upe kidogo. Anapenda bojongo.
Nani
ah silali
pani
ah sikunywi
pani
ah sikuti
pani
ah sinyongi
pani. Ni story flani ya mapenzi gani. Jutoka joka jipe sijui ata mini nani. Kame nijenga feelings na mabao za walami. Na squeezy siobe na kaita my honey ah. So cheki wana tenso kitu wana pamoja. Jutu kitoka west wako east wana tungoja. Ati yetu finesse wabakitu wakibonga. Lakini tuko best itabidi wamechoka. Nataka ni kuchit ni kupeleke hoteli. Juwendo my queen sema wangu tu wa kweli. Madawa nitache doni sikuweke loni. Badali nipe kiss doni kusho my story. Napenda jofori na changanywa na mapenzi ya doni. Want you to lick, tapagawa na mafegi. I'm gonna keep it chill, kapiroza kila mwezi. Na natona ni feel, so let me call you baby.
Nampenda, mpenda.
Nani
msichana moja.
Nani
mwe upe kidogo.
Nasi
anapenda bojongo.
Nani
ah, silali
kwanini.
Ah, sikunywi
kwanini.
Ah, sivuti
kwanini.
Ah, sinyongi
kwanini.
Mini mapengo na kula taco. Mini mapengo siwezi kula vako. Nimepiga toja kiraka ya kombato. Na ukitaka ndom na kupa moja kando. Izi matembe zimepikwa na kaparo. Na mindo daktari wa manginyo na mandoko. Wana mahaga ata kuliko maparo. Kani mapacha na kula kidouble trouble. Walai, zimerai rai. Sinyorewe ni dem nitolea. Walai, zimerai rai. Nikingize kayole nikupini vidolea. Walai, zime rai rai. Godin, godin, 47. Walai, zime rai rai. Adichoko, chrada gani.
Nampenda, mpenda.
Nani
msichana moja.
Nani
mwe upe kidogo.
Nasi
anapenda bojongo.
Nani
ah, silali
kwanini.
Ah, sikunywi
kwanini.
Ah, sivuti
kwanini.
Kama uwezi fika babe basi wacha. Kama uwezi fika babe basi wacha. Kama uwezi fika babe basi wacha. Wacha, wacha. Alma, nasaru wa manyaru. Alma, nasaru wa manyaru.
Fika babe, Mr. 808.
Kama uwezi fika babe basi wacha. Kama uwezi fika babe basi wacha. uwezi fika babe, basi wacha. Kama uwezi fika babe, basi wacha. Wacha, 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 basi wacha. Kama uwezi fika babe, basi wacha. Kama uwezi fika babe, basi wacha. Kama uwezi fika babe, basi wacha. Wacha, 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 basi wacha. Wacha, wacha, kuna kitu mimi nataka fika babe. Wacha panganga story mingi nilikata. Bobo shanta mini rasta rasta. Ulikula blue ticks na nilikuwa na data. Kai shore akimanze is a brother. Ufiki bei ya kanyau nyau. Kani picha bado uko out out. Kani show ni matau tau. 1+2+3 nimeiva mau. Niko na sarua manyaru zimeraru. Tuna kiatu zimeshika ntaka tatu. Rada ni safi neza bonga chafu. Nataka kula kitu tam 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 kama tafu. Kama uwezi fika babe, basi wacha. Kama uwezi fika babe, basi wacha. Kama uwezi fika babe, basi wacha. Wacha, 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 basi wacha. Kama uwezi fika babe, basi wacha. Kama uwezi fika babe, basi wacha. Kama uwezi fika babe, basi wacha. Wacha, wacha, wacha.
Now hear this.
Kwa petrol station na Kinyaru. Mini atari juminsaru wa manyaru. Nini mtu wapa mindio kifaru. Speed ni ya Subaru. Nime upgrade mini sana, hini star time. Nataka date neba tu pesa ya lunch time. Udo si tense, sit down, this is my time. Niko right, this has never been the wrong time. So calm down, you downtown, don't demand down. Wame ningora wanataka kuni hand down. Mini saru buda, wezi ni shut down. Ha, bro, I'ma gun you down.
Kama uwezi fika babe, basi wacha. Kama uwezi fika babe, basi wacha. Kama uwezi fika babe, basi wacha. Wacha, 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 basi wacha.
Na kihanja inachuja na debe. Nukipata pata pata papasa. Ni mangata ya kukata na dasha. Kuwa tipa no walenje isepe. Nukukata no mpepe isepe. Kuzituka no walenje isepe. Nikomboka chajicheki kamenje. Na madoba zinachorwa nigenje. Come nuku fix jo miti ni dawa. Nuku fix jo miti ni dawa. Come nuku fix jo miti ni dawa. Miti ni dawa.
Ati ati mini shabonga, ni shabonga na ganji ni madola. Madola funani ni customer. Uyo jomi sitaki na chomoka. Chutoto yako na kaniga. Hey, wangu ka vanilla. Hey, ata bila filter. Hey, bando ni makia. Ia, ia.
Misho achore salo na kazi di kinyozi. Naende atae apunguzi wengozi. Chumvi kilantu pika na machozi. Wili kibanyo ndo isa tukonozi. Musa unamgodi aje buda. Wajama na jibu ni aje bazeng. Tuko walevi na bado kui msupa. Anazengi ya jens yo na kada gana.
Ati ati mini shabonga, ni shabonga na ganji ni madola. Madola funani ni customer. Uyo jomi sitaki na chomoka, chomoka, chomoka.
Na kupiki yanga, fea na tumanga. Lafu magizani, juwa na kumanga. Msupa waki wanga, kikia mepepanga. Si kidimanga, wezi kipanganga. Baru piki waka, panjise ni kaka. Sanitizer.
Follow your DJ on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Safrank.
Number one DJ on the ones and two.
Miukata makale, naongeza na bale, kanina maganje, juni.
Tukaisunda kwa mogoka dunda. Tukacheza tuna distance dunda. Tukacheza tuna di ya utoboa. Kame futa koro ni umochoa. Kame dunga polo budango. Pota toka ndongo kumdondo. Takudunga jongo.
Miukata makale naongeza na bale. Kanina maganje juni.
Di bro wako anakutaka. Uneza pata di baba koyu kutaka. No sasa nkwa pa naomba namba. Sina tabi ya kaza kamba. Za gwanda ulishani ganga. Tugeuzane baba na mama.
Miukata makale naongeza na bale. Kanina maganje juni.
Kupiki yanga, fea na tumanga. Lafu magizani, juwa na kumanga. Mfupa wakiwanga, kikia mepepanga. Si kidimanga, wezi kipanga.
kupanganga baru ikiwaka bandi sedi gaga vo kujipanga ntoke kwa dimanga mapenzi ya laya wa area ni malaya mapenzi ya wa area ni malaya
ni ukata makale naongeza na bale kanina maganje juni
niletea tumudomo ala nilikuteka kimangoto nadhani ni vajo kumbe niliokota poko akili lia wembe selipenda dudu akadra istati ya patiwe mudu akana lia kutu ya patiwe munju sasa ex chaniho akisauti ya kubwana adi unimaliza ikiza ibiza mama mapiza baridi ya priza suna majira mapunyeto sasa adi karo kuingiza singo flani kwenye miujiza suna penda joni kani sina
Basi cheza na dudu Cheza na dudu Baby cheza na dudu Place imefika basi cheza na dudu
DJ Saffron
Baby kula marungu Minataka ni kukembe mama Kuna vile unanipa tamaa Wacha nishike jegi yako kwa ma Ntainyonya tukifika kuba
Niko na mamili, itaki na mili Wakampu touch mwili, na wapewe mbili Nikicheki madem na geuka mikafiri Sisiri no surrender mi albashiri Msupa soba, na minko maji Achangu sengoda pia kuwe maji Ashala liye shoulder, epiga rosafi Mkono ndani ya troza rungu shaji chaji Kwamba na umbanga kana B Lakini nikipewa na ipiga kama G Kawa toto tunahesabu ABC Msupa takusonga amekwama tu kwa D
Basi cheza na dudu Cheza na dudu Baby cheza na dudu Place imefika basi cheza na dudu Pigwa marungu Baby kula marungu
Uvika mwisho nilipiga niko inangi Nataki ya pungifi mitulia zoi pangu Imefogo za makina iku kidale zoi daru Katiko za bodongo itabakini wa ulambe Lirikali mutil na domani Na vaku za mitari mbuzi tuwa ndani ngani Na dobo za fogo da na karaim ski mkali Ndomana nasikia nikani ko beach kwa bahari Napenda kiki za kijicho cha nagasha Jukila siku nasikia galaz majomi ni party Itaka party ni party na party na party party Ndomano nasikia mitari zangu ni posh posh
Basi cheza na dudu
Bounce on the beat Prakata 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 Shika wako na prakata 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 Bounce on the beat Nika toto Ukika pashoti mbini kana lainika Toto kame beba joto Utatani uyu demni wa moroko Mkana katika nkama kako peponi Mkana bakuwa nkama kako jikoni Kakipanda chuma nkama fundi wa kwani Hey I Nikashai kwenye mwanga hatari gizani Prakata 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 Ukishika dem nika prakata 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 boom Katoto kadogo nika prakata 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 boom Mtoto wakiweza ni prakata 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 boom
Nataka daktari Omari kutoka Tanzania Anipe dawa za kiume Leo kuna manzi mina nyemelea Kuna vile na mdai joka Nataka kumsambo Kaneli mtasikia laha ndani alo Akinipa laha ndani alo Kake nika tight kadogo Vile nilitoa Kenya mo Ililia kakifuniko ya speedo Okwankwo
Prakata 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 mu Prakata 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 mu Ukishika dem nika prakata 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 boom Katoto kadogo nika prakata 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 boom Mtoto wakiweza ni prakata 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 boom Prakata 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 boom Prakata 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 Ukishika dem nika prakata 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 boom Katoto kadogo nika prakata 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 boom
I've no Bambuzol Umbwedede Bamfazol
Umbwedede Mwehoka Umbwedede Obnoxious Umbwedede Bamboozle Bamfazol Umbwedede Mwehoka Obnoxious Umbwedede Goliwobos Umbwedede Katiwampas Umbwedede Desagu Umbwedede Obnoxious Umbwedede Goliwobos Umbwedede Katiwampas Umbwedede Desagu
Saffron
Kote kote Tina bigi wa utambua kote 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 Chafuwa sintu kifika kote 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 Tina bigi wa utambua kote 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 Chafuwa sintu kifika kote kote
Simu wache ni waroke hadi shoke Kuweni wapole na mtoboke Mini master roots zote Tuanzie mbote na dondoka stage zote Na jumpstart kile na majama kama forte Itabidi wao koke Water to wine hang down Quarter to nine man down Bow down Ni show nani ana downtown Kutoka downtown
Wati yaji round this big one dole Yeah lisi zite kanda kwa chote Chafuwa sintu kifika na ni kuote Toka east west north hadi south Kote kuote Kote kuote
DJ Saffron
Kote kuote Kote kuote Kote kuote Chafuwa sintu kifika kote kuote Kote kuote Kote kuote Jina bigi wa utambua kote kuote Kote kuote Kote kuote Chafuwa sintu kifika kote kuote
Kani noti na die ni okote Kani noti si die mini sote Kukafunga misifikishi fote Ukija sisa nipote best choche
Nina dema na die die Kwantai iko nini tunovai vai Mangwai nana kutu nyege full full Walai operesho kuchafuwa iko nini my guy
Si die tuka haba si die wakukinda Na die tuka moja kazuri ntakalinda No wanda niko book like smart na wawinda Na bado tutalanta kimswad mina imba Wali ona na omoka wakaanza kukachuki Jurapiga tumaluku lakini sipigi suti Na teka dempi yako maere na kula pusi Alafu badeng na kapangia harusi
Wati yaji round this big one dole Yeah lisi ziteka na kwa choche Chafuwa sintu kifika na ni kuote Toka east west north hadi south Kote kuote
Ila kama bank Wanege swaga ila high kate Tuku sipigi fake utokuta na vafeng
Louis Gucci o Prada
Pengine masezo
Nakata madini mkari zaidi ya duna Sama cha simba wenu na nyasi
meokina
Pula Mokia
That's number one DJ On the ones and
Wanege swaga ila high kate Tuku sipigi fake utokuta na vafeng
Louis Gucci o Prada
Pengine
Nakata madini mukari zaidi ya dona tanasha simba wenu manyasi menu haina ganyama sishoboki hata ngoma zikibuma still sasa spend my zoe talking chenye na chuna baby wash your name uja uyu mwike nasi kama takinywaje cha waswasi na kama tingali nazima ita taxi it's all on me but don't ask for my number penda watoto wenye darasa uza self nitakukacha watoto na pombe watoto na pombe watoto na pombe nilichofuata ni watoto na pombe watoto na pombe pombe watoto na pombe pombe.
Follow your DJ on Facebook, Twitter and Instagram Totos. At DJ Safran.
Wananita sultano kugeto Njoni kunyeshe maisha ya majengo Tupitie mpambe, tule wali Tuende pangani, tuchade majani Ah, nono umevamini Na unashinda ukivu, tavuta chini Niyo haka inainua, sio siri Samahani, ni macho sio mimi Tumefika humu ndani ya giza Usijali bei nitalipa Kidogo msupa kaitisha Nikasikia meitisha kingfisha If you know, you know,
you know.
Kingfisha pantiri muai Manzeni leo, leo ndio leo Manyundo leo, watoto na
bileo Baby wash your name, kuja uyu mwike nasi Kama takinyo aje cha waswasi Na kama tingali nazima ita taxi It's all on me But don't ask for my number Penda watoto wenye darasa Punguza self nita kukacha
Watoto na pombe Watoto na pombe Watoto na pombe Nilichofuata ni Watoto na pombe Watoto na pombe Pombe Watoto na pombe
Saffron
Platinum 70
Naiwa case
Kiriva na Kiza Big Club Golden Knights
Naiwa case
Onyx Nacta Pass Platinum 70
Naiwa case
Vicky Bandes
Na Milan Pia Jogonas Nakado Confab Koma Maestra
Zime panda, zime ripoti niko Jabari rana njoki Kanda pisha dana ngango ya 40 Kwa kichwa medula, ati kwa magoti Zime panda, zime ripoti niko Jabari rana njoti Kanda pisha dana ngango ya 40 Kwa kichwa medula, ati kwa magoti
Guzling pisponi ya kibla Ditni dibla, ile genje Inigri murien kadi shock dem Mambeko zina mwok ni mogadha Kanairo governor ni mjamo Lagunya skomo ni makibre Inademia nimemoka palma Nikipa kila yut ni dangulo Wangife baroda imemokre Matibien kuwa bambua mashashken Kamili wa kimsnadi pochanyagu Militan nuari ya utu frontline
Zime banda zime ripoti niko Jabari rana njoti Kando kishada na ngango ya 40 Kwa kichwa medula Ati kwa magoti zime Panda zime ripoti niko Jabari rana njoti Kando kishada na ngango ya 40 Kwa kichwa medula Ati kwa magoti
Ato meni mocho itabaki nimezitoka Kile ujiko jole Sinta kuokota na pata Mkupa kwa kaunta tu makota Kona jigi 20 liter sim kama na ota Kumsuka sim kama na oda Kuniagizia nikajipata tu matora Mbulu bigi ameseti move ya ora Ameseti mkono kwenye bakoro Utadhani ana drive mkono ya left kwa gear Ashani itadia menitolea jibag Fine figure ananivutia Mtoto akililia wembe unampatia
Zime panda zime ripoti niko Jabari rana njoti Kando kisha dana ngano ya 40 kwa
kichu Sorry, awesome
Nime jump, leo nime jump Nime jump, leo nime jump Nime jump, leo nime jump Nasikia nipa shimbugi jove nyolo nime jump Nime jump, leo nime jump Nime jump, leo nime jump Nime jump, leo nime jump Nasikia nipa shimbugi
venyolo nimejam. Saiko bees mini bees kwa soko tethani ndani ya bees mini bees bazenga. Nikajenga jeshi yangu sinu skimindo kusema. Warazi mazishi niliwazika malipema. Kani kuroga muroga galigi solo. Nambugi ya didi pale na hukia faribolo. Mistari zilicheza na zikashinda kikombe. Ndo mana nyimu taka nirungu kiza kadeila. Kama ni beef mufunika gana pojo. Sibisha ni namine kitema gamuti zaga. Nyimu taka siri zangu za kukafunga. So nikibonga na nima goti chini eh. Nimejam, leo nimejam. Nimejam, leo nimejam. Nimejam, leo nimejam. Nasikia nipashe mbogi jove nyolo nimejam. Nimejam, leo nimejam. Nimejam, leo nimejam. Nimejam, leo nimejam. Nasikia nipashe mbogi jove nyolo nimejam. Polisa mbona daktari mbogi mekwaya. Jungoma zangu zote Nairobi ni kama kwaya. Na tribu na dishi skizu nasikia njiza waku. Sibunga luka moja na luga njiza madu. Tunafanya mufanya getizi na passion. Na mbogi ni mimi maziwa kiki ni ya minor. Sitoja na ndula zote ni medunga za night. Teki roundi na kulaka yole tinge mevaina. Sijali tumoti mejaga moshi yangu waina jidai. Nimenyanyisha mistari ni high why lie. Mutu waga mahit cars zote. Ndo mana mistari mufili gini mevisha. Nimejam, leo nimejam. Nimejam, leo nimejam. Nimejam, leo nimejam.
Angry panda, anda Mikey ai.
Enyo menibamba, jomanze na kucheki. Tamba lazima ni kuteki. Kamku kwa kia jamini kupige deki. Leo na kudai, leo na kudai. Penyo menibamba jomanze na kucheki. Leo kata tamba lazima ni kuteki. Kamku kwa kia jamini kupige deki. Leo na kudai, leo na kudai. Msupo siogope na kushokaribia. Si lazima ni kope na weza kuibia. Hata kama ningima bado nitaadisia. Jini kona maplanzi neza kusaidia. Sina damu ya ufisi na kwanga ule boy. Wakileta ubishi nitawa achahoy. Achana na vidole, achana na matoi. Mineza kupiga rungu mbako ni itemoi. Nataka ni kupende ndo tukue successful. Na usinitende usiwe ungrateful. Minataka tuende mashambani, nyumbani, kejani, kwa baba na mama jamani. Chingo ya upanga usinipige makata. Mauno ya nyoka unapendo na vokata. Macho za bano unapendo na vonga. Ukunyumo mejibeba adi mina shanga. Penyo menibamba jomanze na kucheki. Leo kata tamba lazima ni kuteki. Kamtu kwa keja mini kupige deki. Leo na kudai, leo na kudai. Nyume ni bamba jomanze na kucheki. Leo kata tamba lazima ni kuteki. Kwa mtu kwa keja mini kupige deki. Leo na kudai, leo na kudai.
Fainting atika naitwa Nila. Kakipita mtavunja shingo juu ya dudha. Kamenyokota dhani kanauzanga matunda. Ai, ai, nini kamtuta. Sini one time kukapiga kiswahili. Nakapiga lugo tadhani tuko wawili. Niite husband junta kufana bibi. Watoi na God atu bless na wili. Mr. Bowie kule unaishi. Bora mili wako weni wangu ibaki wa mitish. Ata study nda jenga mami juu vila. Nina dai ukidai tunapiga mechi. Boro kopa eti na uniseti. Nita kupenda kuli liko tieno na neti. Kwa roho yangu we ni menchi kupigi seti. Kuwa wangu mamiju wenyewe.
Penyo meni bamba jomanze na kucheki. Leo kata tamba lazima ni kuteki. Kamtu kwa keja mini kupigi deki. Leo na kudai, leo na kudai. Penyo meni bamba jomanze na kucheki.
Introduction, weka caption. Tumekam, tumepita kuwa handel. Tumejam, tunataka kuwa mada. Ini fam, but sote ni mamada. Now they asking who you.
DJ Saffron.
Introduction, weka caption. Tumekam, tumekuja kuwa handdown. Tumejam, tunataka kuwa mada. Ini fam, but sote ni mamada. Now they asking who is the father. Cheki buda, niko na nyumba. Niko na wunra, niko na duda. Yaza kubaya apartment to runda. Nikulipie rent down to December. Nibaya manzako with mini spender. Wezi compare V8 na mafilda. Wezi compare SS na omaniga. Nifika ligi yetu weringa. Mini bingwa, wezi ni hinda. Nimekam ki bacteria ki jiggas. Mini mratchet na baba omaniga.
Cash cash pita kupa.
Nyoka me kam na likia hiyo boost yo. Ikicheki rada kuna place ineza go. Ati madame
down, mina taka hilo pango. Pango tight when yonga hiyo shingo. 6 inch go deep, mina taka mo. When I'm going to salimia shikamo. Amo sali na iskisia pokoro. Yungu ngori mpaka inagonga iso minyo. Cash cash minta kupa. Mini saru na kulika. Anitei utafunguliwa. Pia haka utazungushiwa. SS utazungushiwa. SS utazungushiwa. Cash cash minta.
Ambapo anapenanga madeni. Kanku kata na katanga maheni. Heni staga na staga nipiku.
Number one DJ on the ones and twos.
Yeah, ambapo anapenanga madeni, kanku kata na katanga maheni, heni. Staga na kimedi, medi. Staga na kimedi, medi. Miujali ganji na ladies, miujali money so nataka meni, meni. Staga na kimedi, medi. Staga na kimedi, medi. Adi staga na kimedi, jamaje umededi, ama tu umebleki na umenoki wendi, ama pia na beki. Saa, moja nianze kata keki, na menka kabambe jujo hauna class. Niko na mane nipate kwa pa. Cheki ni fane umevaka mafiat. Fiatu madhare badae ni fane.
Iwiki ni nasikia kukata kakeki. Nasikia kukata bado he ni. Bime pedi round moja anise tipiri. We mrazi pigwa ting ting. Eni diva na nakatika na chupi. Ringi kiroma weki chumbi. Zikishika mina washanga kihudi. Ringi kiroma weki chumbi.
Ambapo anapenda nga madeni. Kanku kata na katanga maheni. Heni staga na kimedi. Medi staga na kimedi. Medi miujali ganji na ladies. Miujali money so nataka meni. Meni staga na kimedi. Medi staga na kimedi. Medi
penda mina penda vile bezi tukweka. Nipe tingi tujilipwe tena. Nati paipu tutachafua tena. Kenya na paipu doni pewa. Kao unatoka gari yako. Medi seti tuende form. Jane madance ndo team top. Hii ndo bezi tu sing along.
Ambapo anapenda nga madeni. Kanku kata na katanga maheni. Heni staga na kimedi. Medi staga na kimedi. Medi miujali ganji na ladies. Miujali money so nataka meni. Meni staga na kimedi. Medi staga na kimedi. Medi
waita over ma over. Guza mkoba ma over. Guza nkauna chagova. Tendia over kwa gova. Devokado kwa deep, avokado kwa git. Avokado kwa mix, avokado kwa jing. Avokado fra gym, avokado za green. Avokado kwa meal, before meal, after meal.
Ambapo anapenda nga madeni. Kanku kata na katanga maheni. Heni, staga na kimedi. Medi, staga na kimedi. Medi, miujali ganji na ladies. Miujali money so nataka meni. Meni, staga na kimedi. Medi, medi, staga na kimedi, medi.
Ambapo napenda nga madeni. Kanku kata na katanga maheni. Medi, staga na kimedi. Medi, staga na staga ni kimedi. Medi,
niko kwa jam dona kam. Ameweza ninabonga na madam. Wapi nare zilipuka kisadam mati.
Mavu on the beat.
Iko bie. Rada safi iko bie. Iko bie. Sana iko bie, ati iko bie. Rada iko bie. Iko bie, ati iende sana iko bie.
Sinaga pressure, tish. Nacheza tuna pesa, ona sasa. Leo ni kukesha, mashash. Leo ni meka mtu na pedi kwa club. Acha tu slow, tu show. Flexi kwa flow, flow, yani tu flow, kiplo. Meka ear, I mean here. Ju mimi ndiyo kago, vitu nimebeba. Ziko bie.
Demeni nata, demeni chocha, aki niko aire. Siriki dudu kukinyanya macho, niko bie. Inachanga misha brain, tena sana mbie. Leo sakia nika leo na ingi ya kindie. Anade kufunga duka, nijipige pige valon. Chura ni chura, ata upitia salon. Mele na nyuma nye usi kama nylon. Nakakatishi ya home juu kwa balkon.
Niko bie.
Rada saf niko bie. Niko bie.
Now, 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 hear this.
Bad girl, niko bie na disaster yo. Nipige lighter, tunapenda marasta yo. Nichore saba, waroshe tududu jo. Nihiti lafu, genge nila ife bro. Na maji chafu kwa bucket, yo inje bro. Tunawabeba kikaske, skifo jo. Wampeke jenku, zamisha tuma mjulu bang. Kwa sofa ore, uniseti tu kama chen.
Genge Tony na take over, VDJ Jones. Wasani wanaomoka, wana make do. Niko bie kwa hivyo, leta magondikoni na bullet kwa
niko na libido washa shada shikisha kajaba windows kwenye wako toa chana na wababa mate na kupea ataka uko na homa si ati siku post ni WhatsApp ina goma WhatsApp ina goma
iko bie rada safi iko bie iko bie kukistana iko bie
chap chap music anasi chiki tukikata nasi liki niki mwaga nasi semi tutam sinikahe chap chap music anasi chiki tukikata nasi liki niki mwaga nasi semi situm
yo pigana miti nyingi kama de zamani madai manze siku nyingi natamani kukema jingo nipigane miti kejani na fame miuda ndia anakachali kabani ya jui kutekana ya ulali shamali leo kingpin anaka Fisi, fisi, team dizi, mutual cast, studio physics Nararua na osha na ndimu Kondiko miurarua kaina Sona baki ya metika kericho na lima Jaluwa kuchimba utaimba Jaluwa kuchimba utaimba
Stansi ya ri, teka na mtaani na niteka ni la V Uptown, downtown, kote kuote ati Fuliza za Uber, afike tu promptly Juyo nyonya kunyonya, hata kiona tonsies Na fulizi ya Mali, Versace na Gucci Tupanda niki HD ka IMAX movie Yako nja ya kigongin, kwa wabaka dolphin Mangwani ndani ya Voxy, sativa kwa road trip Chuma iki wangumu ka concrete ni costly Fuliza ndo ulipi enjoy
Boy waki ya kide imboko
Fuliza, sina kanji za kondiko
Fuliza, rice belt hayuko area
Fuliza Kikaumbwa koko
Fuliza Boy wake kidimboko Fuliza
Follow your DJ on Facebook, Twitter and Instagram At DJ Safran
Lani siku na nide ya kutaka Badala tu unasema tu dao Nasifu tempo na najua kutaka Akitok boy shell ana mau Rauka juu custom za kachacha Nikuperi baka kama gera gefao Ama wainame
we wainame
na basi wainame basi wainame basi wainame basi wainame
msanduko nikimbitwa sikingale masiva najitambua kwa ordinary kiumbanga makushota mamboko na kangoko na kasesa kama koko ndiaje ndiaje nichape wa makale si unajua mimi nataka tukinare ni wawasha ina mtakubale take ndio ina anawasha tukingale na dai bong ifam nishasare
Lani siku na nide ya kutanga Badala tu unasema tu dao Nasifu dem wana najua kutaka Akitok boy shell ana mau Rauka juu custom za kachacha Nikuperi baka kama gera gefao Upa upa
Paka wa
Ai Upa upa
Paka wa
Ai Ama dem wasimame ama wainame
We wainame
Ama ngeu sosimame ama wainame
We wainame
Nabasi wainame
Najua unaipenda bazu bazu cheza na walena bazu bazu bazenga bazenga bazu bazu unaipenda bazu bazu najua unaipenda
bazu big man bazu bazu big man bazu bazu big man bazu big bang 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 bamboo bazu big man bazu bazu big man bazu bazu big man bazu big bang 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 bamboo
Mekucheki toka zamani Junataka na dhani Mindi udunga kama daktari Nabaki ndane kwa ndane Eee yate Kwa ndane Nabaki ndane kwa ndane Eee yate Kwa ndane Nabaki ndane kwa ndane
Tuna step na tina kam Tuna left na fiana kam Gonga sana tia itakam Na ataki kuja busta Kisabe gonga 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 tuki gonga Nyonyi pungi nyonyuki gonga 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 Sopo jani pia ndompa kambia fande mbele tukisonga.
Mekucheki toka zamani, tunataka na dhani. Mindi urunga kama daktari, na baki ndane kwa ndane, hey, yate kwa ndane, na baki ndane kwa ndane, hey, yate kwa ndane, na baki ndane kwa ndane.
Neza isha kwa vuitisha, tukiwashe kikichatisha. Kuguza tezi ivisha, bebisha unanimaliza. Masha rungu lonchizishe, napenda umbo nda kufurisha. Mezi tisa endopimishe, kushibishwa kumbulingizwa.
Mekucheki toka zamani, tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari, na baki ndane kwa ndane, hey, yate kwa ndane, na baki ndane kwa ndane, hey, yat kwa ndane, na baki ndane kwa ndane.
Bazu, big man bazu. 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 Big bang 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 bamboo.
Bazu, bazu, big bang benda. Bazu, bazu, na joe like benda. Bazu, bazu, cheza na warena. Bazu, bazu, bazenga, bazenga. Bazu, bazu, big boogie benda. Bazu, bazu, na tuwa unaipenda. Bazu, bazu, cheza na warena. Bazu, bazu, bazenga, bazenga.
Niko madewa na chiziki nikiroga. Na joto na peya na manzia kwa nataka jena. Yudunga gatinje nataka gamini mpande. Yusema gona ringa nupiga getifin. Minibuzz, muize gai na ni minibuzz. Buzz ya dini ni minibuzz. Umbo maika ndani, na kwa mimi kubamba ruka na si minibuzz.
Bazu, bazu, big boogie benda. Bazu, bazu, najua unaipenda.
Bazu, bazu,
cheza na warena. Bazu, bazu, bazenga, bazenga.
Bazu,
hizo njegi. Minapenda hizo njegi. Uyo demo na njegi. Ati cheki hizo njegi. Ati cheki hizo njegi. Ati cheki hizo. Oya, oya, nifoka master. Na bonga chafu nika nimemeza duster. Rungu strong CD yangu huwa plaster. Sika maraka kama projo za gava. Madem wengi kama Solomon. Ukiwachwa basi Solomon. Kama David Buda mi Houston. Kanibash niko ndani kama thong, hey. Nikimkemba na mwaga mada mange. Akiteta na kemba budake. Abdala kasimama peke yake. Akona haga, hey, lakini
ati cheki hizo njegi. Minapenda hizo njegi.
Nasa tu kama keki matwins mina zipapasa. Kila weekendi already nisha simama. Mini mestedi majegi zime simama ka ever ready. Mdem unajegi mbaya mbaya. Na wengine wanadai kuzi haya haya. Umebeba tools wamebeba waya waya. Ukifika mdani wanagwaya gwaya. Keki mating ting vile zimebona. Zina size bigi mina shindwa tuponga. Baby aheri bigi bad koda. Kaaneno jegi inarosha inyoka.
Bila jamba niko macho kama mata. Kopa shatana tununuwe kishada. Supu ya jaba na sembe ya jana. Siaka kitungu jumacho isha nyanya. Kani jegi, mindi opedi. Si energizer juniko ever ready. Hini origi, sika za Stella. Na ex wangu si Odela. Bashi meshika na medi na kegosho. Hadi moratina na kunyo na kimosho. Hatufanani ka ulipo za lojo. Na nikipita hey, maboy wana
ati cheki hizo njegi. Minapenda hizo njegi.
Supana kuni ndogo na mbele vuvuzela.
Nina igwa mani wegi theta sokera.
Supana kuni ndogo na mbele vuvuzela.
Tara wigu no tumeleta mavena.
Mkemba, kumbe 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 nda mkemba. Kumbe 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 nda mkeka. Kumbe 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 nda msesa. Nda mkemba, nda mkemba. Kumbe 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 nda mkemba. Kumbe 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 nda mkeka. Kumbe 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 nda msesa. Ni onda mkemba. Sijui kikuyuba tu msupane karogi ni ngori. Anofizi sana mnyama pori, chori. Apigwe miti cha masori, joti. Imeja ndani ya lori, siwori. Masaya kiwandeze amejawa na mori. Kadet ni post, mitafika apo voi. Sina holy spirit, unilikulanga joy. Weni lele, ama bajo na kerere. Peke, ama chupa ya shere. Chege, ama mwangi ananyege. Mwewe, ama kuku joni mwere. Zako azishiki, adiwekewe mchele. Supana kuni ndogo na mbele vuvuzela.
Nina igwa mani, wegi theta sokera.
Supana kuni ndogo na mbele vuvuzela.
Kitaro giguno, tumeleta madhena
Kemba, pumbe 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 ndam kemba Pumbe 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 ndam teka Pumbe 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 ndam sesa Ndam kemba, ndam kemba Pumbe 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 ndam kemba Pumbe 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 ndam teka Pumbe 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 ndam sesa Ndam kemba
Missy Patrick lakini na ingunza Sweda zibani nikateja na iguza Tiwandole jikune ni kama funza Dempoko vajwa kuna kitu tanifunza
Legeza, kitanda ni jeneza Moto ni saf, kitanda toweza Siwa kukando hapo utameza Uko wet kango ni nateleza
Kikiza zeze hapo buda nitacheza Chapo ilale ex wako ni kalesa Yako sinyoka unajua ikolesa Ni ato makuna venye buda utatese
Kumbe 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 ndamzesa Nda mkemba
Mwede toka na goma na dina fagire hege shika na dina wadi daigire irimane maridhadi mataradhira Moshi za mavela hapa ziu nukanga kete paza meru hapa ziu rarukanga katise kituri hapa siu chimbananga
DJ Safran
Nagifiriganya shada za kwetu vuto taitana jaba ya meru gomba ni za China pedi peperu jina ni wanaina na kwa hizo mandevu njoti zimekwama
Supa na kunye ndoko na mbele bukuzela
Anaza wote ni ladies
Wana kumindo kuna mbele kumuzela
Kuni kwenye tatuweta
Bila beat baby bado wendo melody Sina ring mami na kupenda na kupelovi Naturally beauty sura ni kamela Nin breaking news tuko kwa magazine
Ati vile anawoka nafanya niko crazy Vile anatoa kaka toto ni kashenzi Jumi bila unika juwa na mwezi I'm his baby napenda yo mapenzi Vile anawoka nafanya niko crazy Vile anatoa kaka toto ni kashenzi Jumi bila unika juwa na mwezi I'm his baby napenda yo mapenzi
Vile nakupenda mimi siwezi kutenda Vile nakupenda kwa wazazi tutaenda Vile nakupenda nimewacha ata brenda Nataka nikusuke adimisho wa kalenda Tiki venye uso rembo mepaka mafuta Na baby ukiwaka unatingisha madhutha Baby first of all tuingie tu kwa bukla Sahao shida zote na mafans tukiruka baby Leta kidole nikuvalishe hearing Tuleo kama paya sababu yaka nita sing Naku penda sana uliza ataliza Nataka uwe wangu nikuite my miss
Vile anawoka nafanya niku crazy Vile anatoa kaka toto nikashenzi Jumi bila unika juwa na mwezi
Call your DJ on 0727-83-2903
That's number one DJ on the ones and twos
DJ Safran
Ni birthday ni party ni yako Na maji tunakata juu yako Makuki na makeki ni zako Weka mtu na karo pitanga ukikata Kata Kata kere tu kata Kata usiogopi Leo tunapate watu okote Kata 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 kere tu kata Kata usiogopi Leo tunapate watu okote
Leo 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 Ile siku dudu geuka kipepeo Ile siku pako swing na kibembeo Ile siku hadi dogezi uweka meo meo Nina doza kuthrow from ni hao hao Mr. Nuku luku swage kibao wow Sio masone mangira mathao thao Uzo bash make a wish blow hiyo kando
Nimekam na zawadi kila aina Makolona na makladi za designer Kabla tuende bash kwanza tuende diner Machapo machipo na teka za kichina Alafu leo dunga zile zinabana Zenye mafisi wakiona yes bana Alafu tiktok kidogo siyo sana Mwamia lekuza tumesema san sana
Ni birthday ni party ni yako Na maji tunakata juu yako Makuki na makeki ni zako Weka mtu na karo pitanga ukikata Kata, kata kere tu kata Kata usi ugobi
Yoneza bye bye Dubai Kani vacation kesho mpaka July We ni msexy lazma to die tonight Bebe juu yako neza bye bye Dubai Ati bye bye Dubai
Ati sticky sticky kwa ndege Sticky sticky kwa ndege Sticky sticky kwa ndege Sticky sticky kwa ndege
Punguza kipara na uwache madrama Nimeka minataka kugawa Minataka kipa
DJ Safran
House of Badass
Mavo on the beat
Yoneza bye bye Dubai Kani vacation kesho mpaka July When him sexy last month to die tonight Baby
wache madrama. Nimekaa mimi nataka kugawa, mimi nataka kipawa, mimi sitaki madawa, mimi nataka mabawa, mimi nataka kunawa. Cheki ni ma selfie kibao, si ma happy kwa hao, mimi ni bebe na chopa, tupige ma champagne, ma vita kwa street na ma bill tu kwa mall, tuvuke ma border Italia mpaka Spain.
Bye bye Dubai.
Shanghai, popping walai mpaka shisha kadai. Lipsi konyagi, tipsi finyagi, lipsi sinyagi na chipsi kishagi. Baki chapa, baki chapa, baki chapa, baki chapa, baki chapa mama. Baki chapa, baki chapa, baki chapa mama.
Bye bye Dubai, Kani vacation, vacation back in July. When him say feel like my to die, die tonight.
Sembe, hiji ni nasikika, imemada kenje. Jinga jinga itaweza, mina shika jembe. Buda chiza rumba, umeshino na genge. Najificha kasada, basi we ni dore. Nikuchiza duhara, hadi mini doshe. Bado niko kwenye game, hadi mini jore. Switch za mabriga, nanganya ya kove.
Siki rap, mina pitanga na lyrics. Wakifiat, natoka na mugi kibich. Usishangae vile sina tumeringis. Na vipi turungi, sucheza no ringi. Zimeka, tumeria, tumeringis. Zimeka, tumeria, tumeringis.
Only left hand side, pass the code up on the left hand side.
Why? 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 Why?
Go day eat, sleep, repeat. Go day eat, sleep, repeat. Watch a aki unanibisha we. Zimeshika Brejin, ebu pitisha. Shash, shash. Mambichwa Ziggy, Alejandro Benzigi. First love wangu ni Ndukulu.
Corunda,
Tuko ni matao na ni mabundal. Watoto vitu tight na wamekonda. Wajanja wako chom ni kugonga gonga. Kripoti girl, nodi nodi. Big man kunywa podi podi. Chinya majiteka toti toti. Unaka spank, kisha stick stick. Di we atare, di we daktare. Si ulivunja angare na vako ya kamikseti.
Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Safrank.
DJ Safrank.